Kimbi.
Chagua utaishi Nyali au Kikambale, wapi ni kupeleke? Najua utakula wali mandi swari ama ndizi matoke, utasonga matuta Abuja ama lile pozi la mawigi. Popote ukitaka ntakuja, tunyo vitu tamurikirigi. Narangara mzungu msomali, huyu ni chotara, najihisi sukari ni kimtara, amenipumbaza su. Chokoleti kala kiuno na kitari kote karakara, kutwa na tafakari ni kimkwala, akini tawala washawasha masala, hata niliwaza masala le. Cheki alivo shun, amejaza kamini na rangi tana shadun. Umesimama wim, au napiga kun, unavoli sukuma jimbi litakudon. Yeah, allow me to be your boy friend, nataka ni kumariwe. Tena inapofika weekend, ni kubebe kwa gari wewe. Narangara, mzungu msomali, huyu ni chotara, najihisi sukari ni kimtara, amenipumbaza su. Chokoleti kala kiuno na kitari kote karakara, kutwa na tafakari ni kimkwala, akini tawala washawasha masala, hata niliwaza
masala le.
Huyu mtoto bwana ana vingi vitishio,
masala le,
vile anavyofanya yake makusudio,
masala le.